ngo 2020 COVID ilaxesha. Ayifani ngu-ten ekuseni kudlali Wu-Tang ngapha kune studio singagibhulethu nono oke laphi 2 days uthi kumu who cares ngithi out yakho athi ngqa phuma kuye athi khoyeke yo mna bezothuka busabukeka bendimwine kule event ibinobuhle ngase west side opposite emakuleni ndandimthanda ndisafunda esikolweni. Yena why you think is more 20 and a new hair le cherry yayihamba kunye namakinsa iye mgruveni kude kuse ibisela kude kuse ifastin and tuland see it is a bullet obviously ya meter obviously yakho kinsa klama kinsa la yishiya ne meter ngoki beach itakeli nika when the thing and I see ya ngoki 2 days iphele gunqu isekumle dithi kuye wawuchisa ngokuwile Atinqim siyafana nawo wile singabantwana base west side thina besiphila ubomi obusemaphupheni kubano lapho cingo bakho bomi mhlamba buphili corrections corrections ndenza izilungiso ezinye izinto ngathi ndizenza wrong ngoku ndenza izilungiso corrections corrections ndenza izilungiso ezinye izinto ngathi bendizenza wrong ngoku ndenza izilungiso gale kiss kiss the bitch dikika didi ndidlala kiss kiss nenyi bitch uzo didi asikabi na peace ngathi singo habibi but before ndi fair I hope disciples enza e corrections hi hi Jonga mpinji emini sikisi bindi sichichi bir city zipi bitches ngoke ndandi busy grit dikwi meetings ndaxelela ba one day ndiza kuzenza e corrections gave up good life for a hood life sometimes yabhanqa i good times ndazilahla ndaqala a new life sometimes imali yakubhanqa bendingasazazi ne good vibes yeah Until I got back to the west side AI krimbizweni engesi emendi jolobe west side Corrections corrections Ndenza izilungiso Ezinye izinto ngathi bendizenza wrong Ngoku ndenza izilungiso Corrections corrections Ndenza izilungiso Ezinye izinto ngathi bendizenza wrong Ngoku ndenza izilungiso Imani Correct me if I'm wrong but Even in the worst place you can have the best time The worst case is the best case Was born ungahambe west side